mali efan manje phela sothula singakhosi nobaba wafika kweni waphakangakayaya sidli mali efan manje phela sothula singakhosi nobaba wafika kweni waphakangakayaya sidli mali efan manje phela sothula singakhosi nobaba wafika kweni. Zala stenjini mina sasifile ukukhulumeka nobani ushakakuthandayo kubuza umfowethu. Zala stenjini mina sasifile ukukhulumeka nobani ushakakuthandayo kubuza umfowethu. Zala stenjini mina sasifile ukukhulumeka nobani ushakakuthandayo basola ukuthi umama wabulala ubaba owayefuna ukudla ifa asazi thina singenaphi lapho ndaba zabantu abadala ingeza basola ukuthi umama wabulala ubaba owayefuna ukudla ifa asazi thina singenaphi lapho ndaba zabantu abadala ingeza basola ukuthi umama wabulala ubaba owayefuna ukudla ifa asazi thina singenaphi lapho ndaba zabantu abadala ingeza. Ndaba zabantu abadala ingeza
basala ukuthi umama wabulala ubaba owayefuna ukudla ifa asazi thina singenaphi
ndaba zabantu abadala ingeza
basala ukuthi umama wabulala ubaba owayefuna ukudla ifa asazi thina singenaphi
ndaba zabantu abadala ingeza. Mali efan manje phela sothula singakhosi nobaba wafika kweni kubuza umfowethu waphakangakayaya sidli mali efan manje sasifile ukukhuluma phela sothula singakhosi nobani ushakakuthandayo nobaba wafika kweni kubuza umfowethu waphakangakayaya sidli mali efan manje sasifile ukukhuluma phela sothula singakhosi nobani ushakakuthandayo nobaba wafika kweni kubuza umfowethu zala stenjini mina sasifile ukukhuluma.